Sitokupata buu kwenye huba, maradhi nitayatibu wangu mahabuba, maradhi nitayatibu wangu mahabuba. Mimi mtibabu wa mahaba, sitokupata buu kwenye huba, maradhi nitayatibu wangu mahabuba, maradhi nitayatibu wangu mahabuba. Mawimbi haya ni pisumbuko, sirepini simemepo, nakupenda peke yako wangu mahabuba, nakupenda peke yako wangu mahabuba. Mahaba, sitokupata buu kwenye huba, maradhi nitayatibu wangu mahabuba, maradhi nitayatibu wangu mahabuba. Napenda wala sikomi, mapenzi ya kizamani wangu mahabuba, mapenzi ya kizamani wangu mahabuba. Mimi mtibabu wa mahaba, sitokupata buu kwenye huba, maradhi nitayatibu wangu mahabuba, maradhi nitayatibu wangu mahabuba. Thank you. hakika wewe ni langu chaguo wangu mahabuba, wewe ni langu chaguo wangu mahabuba, mimi mtibabu wa mahaba, sitokupa tabu kwenye huba, maradhi ni tayatibu wangu mahabuba, maradhi ni tayatibu wangu mahabuba, maradhi ni tayatibu wangu mahabuba.